Ivangeli ngokuka Marku 1. Ukuqala kwevangeli kaJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu. Njengokulotshwe kumprofethi Isaya ukuthi, "Bheka, ngiyasithuma isithunywa sami phambi kwakho, esiyakulungisa indlela yakho." Izwi lomemezayo ehlane lithi, "Lungisani indlela yeNkosi, nenze imkhondo yayo iqonde." Kwavela uJohane babhadisa ehlane, eshumayela umbhabhadiso wokuphenduka, kube ngukuthethelelwa kwezono. Kwaphumela kuye izwe lonke laseJudiya, nabo bonke abaseJerusalema babhabhadiswa nguye emfuleni iJordani, bevuma izono zabo. UJohane wayembethe eyoboya bekameli, enoqotho lwesikhumba okhalweni lakhe, edla izinkumbi nezinyosi zasendle. Washumayela wathi, "Emva kwami kuyeza unamandla kunami, engafanele ukuba ngikhothame ngithukulule umchilo wezicathulo zakhe. Mina nginibhabhathize ngamanzi, kepha yena uza kunibhabhathisa ngomoya ongcwele." Kwathi ngaleyo mihla kwafika uJesu evela eNazaretha laseGalile, wabhabhathiswa nguJohane eJordani. Wanele ukukhuphuka emanzini, wabona izulu livuleka, nomoya ehlela phezu kwakhe njengejuba. Kwavela izwi ezulwini lithi, "Wena uyindodana yami ethandekayo, ngithokozile ngawe." Masinyane umoya wayesemqhubela ehlane. Wayekhona ehlane izinsuku ezingamashumi amane elingwa nguSathane. Wayendawonye nezilwane, izingelosi zamkhonza. Emva kokuboshwa kukaJohane, uJesu wafika eGalile eshumayela ivangeli likaNkulunkulu. Wathi, "Isikhathi sigcwalisekile, umbuso kaNkulunkulu susondele, phendukani nikholwe ivangeli." Kwathi edlula ngaselwandle lwaseGalile, wabona oSimoni no-Andreya umfowabo kaSimoni bephonsa inetha elwandle ngokuba babengabadobi. UJesu wayesethi kubo, "Ngilandeleni, ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu." Base bewashiya masinyana amanetha bamlandela. Eseqhubekile ingcosana wabona uJakobe kaZebedewu noJohane umfowabo besemkhunjini belungisa amanetha. Wababiza masinyane base beshiya uyise uZebedewu emkhunjini kanye nezisebenzi bamlandela. Bangena eKapenawume, kwathi masinyane ngeSabatha wangena esinagogweni wafundisa. Bamangala ngokufundisa kwakhe ngokuba wabafundisa njengonamandla kunjengababhali. Kwakukhona-ke esinagogweni umuntu onomoya ongcolileyo, wamemeza wathi, "Sinamsebenzi muni nawe Jesu waseNazaretha? Uze ukusibhubhisa na? Ngiyakwazi ukuba ngubani, ungongcwele kaNkulunkulu." UJesu wamkhuza wathi, "Thula uphume kuye." Umoya ongcolileyo wamhlukumeza wakhala ngezwi elikhulu waphuma kuye. Bethuka bonke babuzana bodwa bathi, "Kuyini lokhu? Yisifundiso esisha sinamandla, nawo umoya abangcolileyo uyabayala bamlalele." Udumo lwakhe lwaselwanda masinyane kuso sonke isifunda saseGalile. Sebephume esinagogweni, bangena masinyane endlini kaSimoni no-Andreya benoJakobe noJohane. Umkhwekazi kaSimoni wayelele enomkhuhlane, basheshe bamtshela ngaye. Waya kuye wamlulamisa, embamba ngesandla, umkhuhlane wamyeka wabakhonza. Kwathi kuba kuhlwe selishonile ilanga, baletha kuye bonke abagulayo nabakhwelwe ngamadimoni. Umuzi wonke wawubuthene ngasemnyango. Waphulukisa abaningi abaphethwe izifo ngezifo, wakhipha amadimoni amaningi. Wayengawavumeli amadimoni ukukhuluma ngokuba ayemazi. Ekuseni kusemnyama kakhulu, wavuka waphuma wayendaweni ihlane wakhuleka khona. USimoni nababenaye bamlandela ngokuphuthuma. Sebemfumene bathi kuye, bonke bayakufuna. Wathi kubo, masiye kwezinye izindawo emzaneni eseduze ukuba ngishumayele nakhona ngokuba ngiphumele khona lokho. Wahamba eshumayela emasinagogweni abo kulo lonke eGalile ekhipha amadimoni. Kwafika kuyo nochoko wamncenga eguqa ngamadolo ethi kuye, uma uthanda ungangihlambulula. UJesu wamhawukela welula isandla wamphatha wathi kuye, ngiyathanda, hlambuluka. Lwasuka masinyane uchoko kuye, wahlambuluka. Esemnyalisisile washesha wamukisa. Wathi kuye, bheka ungasho lutho kumuntu, kepha hamba uzibonakalise kumpristi, unikele ngokuhlanjulula kwakho lokho okwayalelwa nguMose, kube ngubufakazi kubo. Kepha yena esephumile waqala ukuyandisa kakhulu nokuyidumisa le ndaba, ngangokuba uJesu wangesena kungena emzini obala, wayesehlala ngaphandle ezindaweni eziyihlane, beza kuye bevela nxazonke. NgokukaMarku 2, wabuye wangena eKapenawume emva kwezinsuku ezithile, kwezakala ukuthi usendlini. Kwase kubuthana abaninga kwabe kusaba khondawo nangasemnyango wakhuluma izwi kubo. Beza kuye bethwele umuntu ofe uhlangothi ephethwe ngabantu abane. Bengena kusondela kuye ngenxa yesiqhuku baqaqa uphahla labo ekhona bathi sebebhobozile behlisa uhlaka alele kulo ofe uhlangothi. UJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi, ndodana uthethelelwe izono zakho. Kepha kwakukhona ababhali abathile behlezi khona bezindla ezinhlizweni zabo ngokuthi, lo ukhulumelani kanje na, uyahlambalaza, ngubani ongathethelela izono kungeyena uNkulunkulu yedwa na? UJesu ekwazi masinyane emoyeni wakhe ukuthi bazindla kanjalo phakathi kwabo wathi kubo, nizindlelani ngalokho ezinhlizweni zenu na? Yikupho kulula ukuthi kofe uhlangothi uthethelelwe izono zakho noma ukuthi vuka uthathe uhlaka lakho uhambe na? Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni okuthethela izono wathi kofe uhlangothi, ngithi kuwe vuka uthathe uhlaka lakho uye endlini yakho. Wayesevuka wathatha masinyane uhlaka lwakhe waphuma phambi kwabo bonke baze bamangala bonke bamdumisa uNkulunkulu bathi, asizange sikubone okunje. Waphuma futhi waya ngaselwandle isixuku sonke sabantu seza kuye wabafundisa. Wathi edlula wambona uLevi kaAlfewu ehleze endaweni yokuthela wathi kuye, ngilandele. Wasuka ke wamlandela. Kwathi ehleze kudleni endlini yakhe, abathelisi abaningi nezoni bahlala noJesu nabafundi bakhe ngokuba babebaningi, bamlandela. Khona ababhali babaFarisi bebona edla nezoni abathelisi bathi kubafundi bakhe, yini ukuba adle nabathelisi nezoni na? UJesu ekuzwa lokho wathi kubo, abaphilileyo abadingi inyanga ngabagulayo bodwa. Kangizelanga ukubiza abalungileyo kodwa izoni. Abafundi bakaJohane nabaFarisi babezila ukudla, beza bathi kuye, yini ukuba abafundi bakaJohane nabafundi babaFarisi bazile ukudla kodwa abafundi bakho bangazili na? UJesu wathi kubo, abayeni bangazila yini umnyeni esenabo na? Bese naye umnyeni bangezile? Kodwa zizakufika izinsuku lapho umyeni ezakususwa kubo, yikhona ke bezakuzila ngalolu suku. Akakho othungela isiziba esingakashukeke engutsheni endala, funa okusha okubekelwayo kuhebhule kwendala kwande ukuhebhuka. Futhi akakho othela iwayini elisha ezimvabeni ezindala, funa iwayini liqhumise izimvaba lichitheke iwayini nezimvaba zonakale. Kodwa iwayini elisha lithelwa ezimvabeni ezintsha. Kwathi edabula amasimu ngeSabatha, abafundi bakhe baqala ukukha izikhwebu behamba. Baze bethi kuye abafarisi, "Bheka bakwenzelani ngesabatha okungavunyelwe na?" Wathi kubo, "Anzange nifunde yini akwenzayo uDavide mhla eswele elambile yena nababe naye. Ukuthi wangena endlini kaNkulunkulu enkathini ka-Abhiyathara umpristo omkhulu wadla izinkwa zokubukwa ezingavunyelwe ukudliwa muntu ngabapristi bodwa wanikana ababe naye na?" Wayesethi kubo, "Isabatha lenzelwa umuntu, umuntu akenzelwanga isabatha. Ngokunjalo indodana yomuntu iyinkosi yesabatha." NgokukaMarku 3, khona wabuya wangena esinagogweni, kwakukhona lapho umuntu onesandla esishwabeneyo. Bamqaphela ukuba uza kumphilisa yini ngesabatha ukuze bambeke icala. Wathi kumuntu onesandla esishwabeneyo, "Sukuma ume phakathi." Wayesethi kubo, "Kuvunyelwe ngesabatha ukwenza okuhle noma okubi yini? Ukusindisa umuntu noma ukumbulala na?" Kepha bathula. Waqalaze babuka ngokuthukuthela, edabukile ngobulukhuni benhliziyo yabo. Wayesethi kulowo muntu, "Yelula isandla." Waselula saphiliswa isandla sakhe. AbaFarisi base bephuma masinyane bacebisana ngaye nabakaHerod ukuthi bangamphubhisa kanjani. UJesu wasuka nabafundi bakhe waya ngaselwandle. Isixuku esikhulu samlandela sivela eGalile naseJudiya, naseJerusalema, naseIdumiya, nangaphesheya kweJordane, nangaseThire naseSidoni. Isixuku esikhulu sesizwile konke akwenzayo seza kuye. Wayeseyala abafundi bakhe ukuba isikebhe simlindele ngenxa yesixuku sabantu kuze bangamcindezeli. Ngokuba wayephulukisa abaningi kwaze kwathi bonke abanezifo bawela phezu kwakhe ukuba bamnamathe. Verse 11, nawomoya abangcwileyo bathi ukuba bambone bawa phansi phambi kwakhe, bamemeza bathi, "Wena uyindodana kaNkulunkulu." Wabayalisisa ukuba bangamzwakalisi. Wayesenyukela entabeni wabizela kuye abebafuna yena beza kuye. Wamisa abayishumi nambili ukuba babe naye nokuba abathume baye kushumayela. Babe namandla okukhipha amadimoni. Wayesemisa laba abayishumi nambili, uSimoni owaqamba igama lokuthi uPetru, noJakobe kaZebedewu, noJohane umfowabo kaJakobe, labo wabaqamba igama lokuthi obowanegeso kungukuthi amadodana okuduma, noAndrea noPhilip, noBartolomeu, noMatewu, noThomas, noJakobe kaAlfewu, noThadewu, noSimoni umKhanani, noJuda Iskariote wamkhaphelayo. Verse 20, wayesefika ekhaya isixuku sabuthana futhi ababesabanathuba lokudla nasinkwa. Abakuwe sebezwile baphuma kuyombamba ngokuba bathi uyahlanya. Nababhali abehla bevela eJerusalema bathi unoBhezebuli ukhipha amadimoni ngombuso wamadimoni. Wayesebabiza wakhuluma kubo ngemfanekiso ethi, "USathane angakhipha kanjani uSathane na? Uma umbuso wahlukene wodwa, lo mbuso ungeme. Nendlu uma yahlukene yodwa, leyo ndlu ayizukuma. NoSathane uma ezivukela yena ahlukane, akanakuma kepha uyaphela. Yebo, akakho ongangena endlini esiqhwaga, aphange impahla yaso uma engabophi kuqala isiqhwaga, andukuba aphange indlu yaso. Ngiqinisile ngithi kini, abantwana babantu bayakuthethelela izono zonke nokuhlambalaza noma kungakanani abangahlambalaza ngakho. Kepha lo ohlambalaza umoya ongcwele kanakuthethelelwa naphakade, kodwa unecala lesono esingapheliyo, ngokuba bathi unomoya ongcolileyo." Kwase kufika unina nabafowabo bema ngaphandle, bathumela kuye bembiza. Isixuku sabantu sasimphahlile bathi kuye, Beka unyoko nabafoweni nawodadeweni bangaphandle bekufuna. Wabaphendula wathi, "Ngubani umame nabafowethu na?" Waqalaza ebuka babehlezi bemphahlile wathi, "Bekani, nangu umame nabafowethu. Ngokuba owenza intando kaNkulunkulu nguye ongumfowethu nodadewethu nomame." NgokukaMarku 4 Khona wabuye waqala ukufundisa ngaselwandle. Kwabuthana kuye isixuku esikhulu kakhulu, waze wangena emkhunjini, wahlala elwandle. Isixuku sonke sasisemhlabathini ngaselwandle. Wabafundisa okuningi emfanekiso wathi kubo ekufundiseni kwakhe, "Lalelani, bekani, kwaphuma umhlwanyeli ukuyohlwanyela. Kwathi ekuhlwanyeleni kwakhe, enye imbewu yawela ngasendleleni, kwafika izinyoni zayidla, zayiqeda. Enye yawela edwaleni lapho yayingenamhlabathi omningi khona. Yamila masinyane ngokuba ingenamhlabathi ojulileyo. Kwathi kuba liphume ilanga yahamuka, nangokuba ingenampande yabuna. Enye yawela emeveni ameva akhula iminyanisa ayaze yathela isithelo. Enye yawela emhlabathini omuhle, yahluma yakhula, yathela isithelo, yaveza ngamashumi amathathu nangamashumi ayisithupha nangekhulu." Wayesethi, "Onezindlebe zokuzwa, makezwe." Lapho esengasesitha, ababenaye kanye nabayishumi nambili bambuza ngale mfanekiso. Wathi kubo, "Nina niphiwe imfihlakalo yombuso kaNkulunkulu, kodwa abangaphandle benzelwa konke ngemfanekiso. Ukuze ngokubona babone, bangabonisisi, nangokuzwa bezwe, bangaqondi, funa baphenduke, bathethelelwe." Wayesethi kubo, "Aniwazi lo mfanekiso pho, niyakuyazi kanjani yonke imfanekiso na? Umhlwanyeli uhlwanyela izwi. Abangasendleni yilaba bathi lapho kuhlwanyelwa khona izwi nanxa sebelizwile kufike masinyane uSathane alisuse izwi elihlanyelwe kubo. Kanjalo abahlanyelwe edaleni yilaba bathi sebelizwile izwi balamukela masinyane ngokuthokoza. Kepha kabanampande phakathi kwabo, kodwa bahlala isikhashana nje kuthi sekuvela ukuhlupheka nokuzingelwa ngenxa yezwi. Bakhubeke masinyane. Abanye bangabahlwanyeli emeveni yilaba abalizwile izwi. Kepha iminyaka lesi sikhathi nokukhohlisa kwengcebo nokunxanela ezinye izinto kungena kuliminyanise izwi libe ngelingatheliyo. Nabahlwanyeli emhlabathini omuhle yilaba abalizwa izwi balamukele bathele isithelo ngamashumi amathathu nangamashumi ayisithupha nangekhulu." Wayesethi kubo, "Imbala isibanisiza ukuba sibekwe phansi kwesitsha nokuba phansi kombhede yini singabekwa othini na? Ngokuba akukho okusithekile ongayikuhlakulwiswa, akukho okuyisifubo ongayikuba sobala. Uma ekhona nezindlebe zokuzwa, makezwe." Wayesethi kubo, "Qaphelane nikuzwayo. Ngaleso silanganiso eningalinganisa ngaso nani, niyakulinganiselwa ngaso nenezelwe nina. Ngokuba onakho uyakuphiwa, kepha ongenakho uyakwamuka nalokho anakho." Wayesethi, "Unjalo umbuso kaNkulunkulu, njengokuba umuntu ephonse imbewu emhlabathini. Alale, avuke ebusuku nemini, imbewu imile ikhule engazi ukuthi kanjani. Umhlabathi uthela isithelo ngokwawo, kuqala ikhaba, khona isikhwebu, bese kuba izinhlamvu ezipheleleyo esikhwetshini. Nxa sezivuthile isithelo, afake masinyane isikela ngokuba ukuvuna sekufikile." Wathi futhi, "Siyakufaniswa nani umbuso kaNkulunkulu? Siyakuchaza ngamfanekiso muni na? Unjengenhlamvu yesinaphi ethi nxa ihlwanyela emhlabathini, incinyane kunazo zonke izimbewu ezisemhlabeni. Kodwa nxa isihlwanyele imila, ibe nkulu kunazo zonke izilimo, ixade amagatsha amakhulu ukuze izinyonzi ezulu zakhele emthunzini wawo. Walikhuluma izwi kubo ngemfanekiso eminingi enjalo, njengamandla abo okuzwa. Kodwa ngaphandle komfanekiso kakhulumanga kubo, kepha sebebodwa wabachasisela abafundi bakhe konke. Ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo, asiwele siye ngaphesheya. Base bemukisa isixuku bahamba naye, njengalokho besemkhunjini kwakukhona neminye imikhumbi ihamsana naye. Kwase kuvuka isivunguvunge esikhulu somoya, amaza aphonseka phakathi emkhunjini, umkhumbi waze waqala ukugcwala. Kepha yena wayengasemumva emkhunjini elele esicamelweni. Bamvusa bathi kuye, "Mfundisi, awunaki nakuba sibhubha na?" Wayesevuka wakhuza umoya wathi kulo ulwandle, "Thula uthi du." Kwanqamuka umoya kwaba khona ukuthula okukhulu. Wathi kubo, "Yini ukuba nesabe kangaka na? Yini ukuba ningabi nakukholwa na?" Besaba ngokwesaba okukhulu, bathi omunye komunye, "Kanti lo ngubani lokhu nomoya nolwandle kuyamlalela." NgokukaMarku 5, basebefika phesheya kolwandle ezweni lamagerasa. Esephume emkhunjini kwahlangana naye masinyane umuntu ovela emathuneni enomoya ongcolileyo. Wayehlala emathuneni kungasekho muntu ongambopha nangeketanga. Ngokuba wayeseboshwe kaningi ngawo zankosi nangamaketanga, kepha amaketanga aqashuliwe nguye nawo zankosi babaphuliwe, kungekho noyedwa owayenamandla okumthambisa. Ngesikhathi sonke ubusuku nemini wayesemathuneni nasezintabeni ememeza ezilimaza ngamatshe. Wathi ukuba ambone uJesu esekude, wagijima wakhuleka kuye. Wayesememeza ngezwi elikhulu ethi, "Nginamsebenzi muni nawe Jesu ndodana kaNkulunkulu ophezu konke? Ngikufungisa uNkulunkulu ungangihluphi." Ngokuba wathi kuye, "Phuma kulo muntu moya ongcolileyo." Wayesembuza ethi, "Ngubani igama lakho?" Wathi kuye, "NginguLigiyona igama lami, ngokuba sibaningi." Wamncenga kakhulu ukuba angamukisi kulelozwe. Kwakukhona lapho ngasentabeni umhlambi omkhulu wezingulube ziklabile. Bamncenga bathi, "Sithumele ezingulubeni ukuba singene kuzo." Wabavumela omoya abangcweleyo baphuma bangena ezingulubeni, umhlambi wagulukudela eweni waphonseka elwandle kungathi izinkulungwane ezimbili zaminza elwandle. Ababezalusa babaleka baya babika emzini nasemaphandleni, basebeza ukuyobona okwenzekileyo. Bafika kuJesu bambona obekhwele ngamadimoni ehlezi embethe esangulukile yena owayeneligiyona, base besaba. Ababekubone babatshela ukuthi kwenze kanjani kowayekhwele ngamadimoni nangezingulube. Base beqala ukumncenga ukuba amuke ezweni lakubo. Wathi ukuba angene emkhunjini lo owayekhwele ngamadimoni, wamncenga ukuba abe naye. Akamvumelanga, kepha wathi kuye, "Hamba uye ekhaya kwabakini ubabikele ukuthi kungakanani iNkosi ekwenzele khona yakuhawukela." Wamuka ke waqala ukulanda eDekapoli ngokuthi kungakanani abakwenzile kuye uJesu, bamangala bonke. Khona uJesu esebuye welele ngaphesheya komkhumbi, wabuthana isixuku esikhulu kuye engaselwandle. Kwase kufika umuye wabaphathi besinagoge, nguJayiru igama lakhe, owathi kuba mbone waziphonsa phansi ngasezinyaweni zakhe. Wamncenga kakhulu wathi, "Indodakazi yami isiyalela, ake uze ubeke izandla phezu kwayo ukuba isindiswe iphile." wahamba naye isiqhuku esikhulu samlandela samcindezela. Owesifazane wayenomopho iminyaka eyishumi nambili. Ehluphekile ngokuningi ezinyangeni eziningi, echithile konke ayenakho, engasizakalanga ngalutho kodwa kwayilokhu ukuqhubeka. Esezwile ngoJesu weza esixukwini ngasemuva, wathinta ingubo yakhe. Ngokuba wathi, uma ngingathinta nje, izingubo zakhe ngizakusindiswa. Kwanqamuka masinyane umthombo wegazi lakhe, wezwa emzimbeni ukuthi uphulukile enhluphekweni yakhe. Wanele ukuzwa uJesu phakathi kwakhe ukuthi amandla aphumile kuye, waphenduwela esixukwini wathi, kubani othinte izingubo zami na? Abafundi bakhe bathi kuye, uyabona sixuku siwucindezela usuthi, kubani ongithintileyo na? Waqalaza ukuba ambone owenzile lokho. Khona owesifazane esaba ethuthumela aze okwenzekileyo kuye weza, waziphonsa phansi phambi kwakhe, wamtshela iqiniso lonke. Wayesethi kuye, ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile, hamba ube nokuthula usuphulukile enhluphekweni yakho. Esakhuluma kwafika bomphathi wesinagoge bathi, indodakazi yakho isifile, usamkhathazelani umfundisi na? Kwathi ukuba uJesu ezwile izwi elishiwoyo wathi kumphathi wesinagoge, ungesabi, kholwa kuphela. Akavumelanga muntu amlandele kuphela oPetro noJakobe noJohane umfowabo kaJakobe. Bafika ke endlini yomphathi wesinagoge, wabona isiyaluyalu nabakhalayo nabalila kakhulu. Wangena wathi kubo, niyaluzelani, nikhalelani na, umntwana akafile, kodwa ulele. Bamhleka usulu kepha yena, wabakhipha bonke wathatha uyise umntwana nonina kanye nababe naye, wangena lapho kulele khona umntwana. Wabamba umntwana ngesandla wathi kuye, Talitha kumi, okungukuthi ngokuhunyushwa, ntombazana, ngithi kuwe, vuka. Yayisivuka masinyane intombazane yahamba ngokuba yayineminyaka eyishumi nambili, khona bamangala ngokumangala okukhulu. Wabayalisisa ukuba lokhu kungaziwa muntu futhi wathi mayiphiwe ukudla. NgokukaMarku 6, khona wamuka lapho waya ezweni lakubo, abafundi bakhe bamlandela. Sekufikile isabatha waqala ukufundisa esinagogeni, abaningi abamuzwayo bamangala bathi, lokhu thathaphi lokhu na? Ukuhlakanipha kuni akunikiwe lona na? Nemisebenzi yamandla enje yenziwe ngesandla zakhe na? Lo kusiye umbazi, indodana kaMariya nomfowabo kaJakobe, noJose, noJuda, noSimoni na? Nawo dadewabo abakho yini lapha kithi na? Base bekhubeka ngaye. Wayesethi kubo uJesu, umprofesi kadelelwa ngaphandle kwasezweni lakubo, nasezihlotsheni zakhe, nasendlini yakwabo. Wayesengena kwenza lapho nowodwa umsebenzi wamandla ngaphandle kokuthi wabeka izandla phezu kwabagula abayingcosana wabaphulukisa. Wamangala ngokungakholwa kwabo, wahamba imizi ngemizi efundisa. Wayesebabiza abayishumi nambili waqala ukubathuma ngababili, wabanika amandla phezu kwawomoya abangcolileyo. Wabayala ukuba bangaphathi lutho lwendlela kuphela udondolo lodwa, bangaphathi nasinkwa nasikhwama nathusi emixhakeni, kepha bafake izicathulo, bangembathi kodwa amabhantshi amabili. Wathi kubo, nakuphi lapho ningena khona endlini hlalani kuye nize nimuke khona. Nayiphi indawo engayokunamukela nalapho bengayokunizwa khona, anothi nimuka kuyo nivuthulule uthulo oluphansi kwezinyawo zenu kube ngubufakazi kubo. Base behamba beshumayela ukuba abantu baphenduke. Bakhipha amadimoni amaningi, bagcoba abagula abaningi amafutha, babaphulukisa. Yayisikuzwa inkosi uHerodi ngokuba lalidumile igama lakhe. Kwathiwa uJohane uMbhaphathizi uvukile, kwabafile kungalokho lamandla asebenza kuye. Kodwa abanye bathi ngu-Eliya, abanye bathi ngumprofeti njengomunye wabaprofeti. Kepha uHerode kuzwile wathi, uJohane engamnquma ikhanda nguye ovukile. Ngoba yena uHerode wayethumele wambamba uJohane wambopha etilongweni ngenxa Herodiya umkaFiliphu umfowabo ngokuba wayegwanwe nguye. Ngokuba uJohane wayethe kuHerodiya, awuvunyelwe ukuthatha umkamfowenu. Njalo Herodiya wambambela amagqubu wafuna ukumbulala kepha kabanga namandla. Ngokuba uHerode wayemesaba uJohane emazi ukuthi uyindoda elungileyo engcwele, wamlonda nalapho emuzwa. Wayesembatheka kaningi nokho kwabamnandi kuye ukumuzwa. Kwathi sekufikile usuku oluhle, lapho uHerode ngosuku lokuzala kwakhe ezele idili izikhulu zakhe nezinduna zempi nabanumzane baseGalile. Kwangena indodakazi kaHerodiya uqobo, yasini yajabulisa uHerode nababehlezi naye. Inkosi yayisithi entombazaneni, cela kimi noma yini okuthandayo ngizakukunika. Wafunga kuyo wathi, noma yini ongakucela kimi ngizakukunika nakuba kungaze kube yingxenye yombuso wami. Yayisiphuma yathi kunina, ngizakucelani na? Yena wathi, ikhanda likaJohane umbhaphathisi. Yakhawuleza yangena masinyane enkosini yacela yathi, ngithanda kuba ungiphe khona manje ngoqwembe ikhanda likaJohane umbhaphathisi. Inkosi yadabuka kakhulu kepha ngenxa yezifungo nangenxa yababehlezi naye ekudleni ayithandanga ukuyilandulela. Inkosi yayisithuma masinyane ibutho, waliyala ukuba lilethe ikhanda lakhe, lahamba lamnquma ikhanda etilongweni. Laletha ikhanda lakhe ngoqwembe, layinika intombazane, intombazane yamnika unina. Kwathi kuba abafundi bakhe bakuzwe lokho, beza bathatha isidumbu sakhe basibeka ethuneni. Abapostoli babuthana kuJesu bambikela ababekwenzile nababekufundisile. Wayesethi kubo, zanini nina nodwa endaweni eyihlane niphumele ingcosana, ngoba bebaningi abezayo nabahambayo abaze bathola nasikhathi sokudla. Base bemuka ngomkhumbi baya endaweni eyihlane bebodwa. Abaningi sebebabona bemuka baqonda baze bagijimela khona ngezinyawo bephuma kuyo yonke imizi babandulela. Wathi ephuma abona isiqhuku esikhulu waba nesihle ngabantu ngokuba babe njengezimvu ezingenamalusi, waqala ukubafundisa okuningi. Kwathi isikhathi sesihambile beza kuya abafundi bakhe bathi, le ndawo iyihlane isikhathi sesidlulile, bamukise ukuba baye emaphandleni nasemzaneni ezungezileyo bazithengele ukudla. Wayesephendula ethi kubo, bapheni nina ukudla? Bathi kuye, sihambe yini siyothenga izinkwa zawodinariya abangamakhulu amabili sibaphe badle na? Wathi kubo, ninezinkwa ezingaki na? Hambani nibone sebazi. Bathi, ziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili. Wabayala kuba bonke bahlale phansi etshanini obuluhlaza izigaba ngezigaba. Base behlala phansi amaviyo ngamaviyo kwaba ngamakhulu nangamashumi ayisihlanu. Wazithabatha izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili wabheka ngasezulwini, wazibusisa wazihlephula izinkwa wazinika abafundi ukuba bazibeke phambi kwabo nezinhlanzi ezimbili, wabela bonke ngazo. Badla bonke basutha. Babutha imvuthuluka iziqabethe eziyishumi nambili ezigcwele neyezinhlanzi. Ababedlile izinkwa babengamadoda ayizinkulungwane eziyisihlanu. Wayesecindezela masinyane abafundi bakhe ukuba bangene emkhunjini, bamandulele ukuya phesheya eBhetsayida, yena azamukise isixuku. esebavayelisile wahamba waye entabeni ukuyokhuleka. Kwathi sekuhlile umkhumbi, wawuphakathi nolwandle yena eyedwa emhlabathini. Wababona behlupheka ekugwedle ngoba umoya wawuphambene nabo. Weza kubo ngumlindo wesine wobusuku ehamba phezu kolwandle, kwangathi uyadlula kubo. Sebembonile ehamba phezu kolwandle, bacabanga ukuthi yisithunzi, bakhala. Ngoba bonke bambona bethuka, kepha washeshe wakhuluma nabo wathi kubo, "Yimani isibindi, yimina ningesabi." Wayesekhwela emkhunjini kubo, umoya wanqamuka bamangala kakhulu impela phakathi kwabo. Ngokuba abaqondanga kwezinkwa, lokhu inhliziyo yabo yayilukhuni. Sebewelile bafika ezweni laseGenesaretha babopha ogwini. Ukuphuma kwabo emkhunjini yena wayaziwa masinyane. Bagijimela kulo lonke leloze, baqala ukuletha abagulayo ngezinhlaka lapho bemuzwa ukuthi ukhona. Kwathi nomaphi lapho engena khona emzaneni nasemizini nasemaphandleni, babeka abagula ezicaweni bamncenga ukuba bathinte noma umphetho wengubo yakhe kuphela, bonke abamthinta basindiswa. NgokukaMarku 7, kwabuthana kwabaFarisi nabanye bababhali bevela eJerusalema. Sebebonile ukuthi abanye babafundi bakhe badla izinkwa ngezandla ezimbi okungukuthi ezingahlanjiwe, ngokuba abaFarisi kanye nabaJuda bonke abadli bengahlambisisanga izandla, bebamba isiko labadala. Nanxa bevela endalini, abadli bengakahlambi, kukhona nezinye izinto ezingabazamukela ukuba bazibambe njengokuhlanza izinkezo nezinkamba nezitsha zethusi. AbaFarisi ababhali bambuza bathi, "Abafundi bakho abahambi ngani ngesiko labadala, kepha badla isinkwa ngezandla ezimbi na?" Wayesethi kubo, "U-Isaya umprofeti, kahle ngani nina abazenzisi njengokulotshiweyo ukuthi, lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami. Kodwa bangikhonza ngeze, befundisa izifundiso eziyimiyalo yabantu. Niyeke umyalo kaNkulunkulu, nibambe isiko labantu." Wayesethi kubo, "Yebo, nichitha umyalo kaNkulunkulu kuba nigcine isiko lenu. Ngokuba uMose wathi, 'Yazisa uyihlo nonyoko,' nokuthi, 'Othuka uyise noma unina makafe nokufa.' Kepha nina nithi, 'Uma umuntu ethi kuyise noma kunina, yikobhana,' okungukuthi umnikele lokho ongabe usizwa yimi ngakho, anisamvumeli ukuba enzele uyise noma unina utho. Izwi likaNkulunkulu nilenza libe yize ngesiko lenu enilivezileyo, nokunye okuningi okunjalo niyakwenza." Khona wabuye wabiza isixuku wathi kuso, "Ngizweni nonke niqonde. Alukho utho olungaphandle komuntu lungene kuyo olungamngcolisa, kepha okuphuma kuye yilokho okumngcolisa umuntu. Uma ekhona onezindlebe zokuzwa, makezwe." Kuthe sengene endlini evela esixukwini, abafundi bakhe bambuza ngalo mfanekiso. Wayesethi kubo, "Kanti nani ningabangaqondiyo na? Aniqondi yini ukuthi konke okungaphandle okungena kumuntu kungemngcolise na? Ngokuba kungena enhliziyweni yakhe, kodwa kungena esiswini, kuphumele ngaphandle, kuhlambulula ukudla konke." Wayesethi, "Okuphumayo kumuntu yilokho okumngcolisa umuntu. Ngokuba ngaphakathi enhliziyweni yabantu kuphuma imicabango emibi, nobufebe, nokweba, nokubulala, nokuphinga, nokufisa, nokushinga, nenkohliso, nokungabi nanhloni, neso elibi, nokuhlambalaza, nokuzidla, nobula. Zonke lezo zinto ezimbi zivela ngaphakathi zimngcolise umuntu. Wayesemuka lapho waye emkhawuleni yaseThire, wangena endlini akathanda ukwaziwa muntu, kodwa wayengenakufihlakala. Kwathi masinyane wesifazane, ondodakazi yakhe encane nomoya ongcolileyo, esezwile ngaye, weza waziphonsa phansi ngasezinyaweni zakhe. Kepha owesifazane lo wayengumGreki engumSerofenike wokuzalwa, wamnxusa ukuba akhiphe idimoni endodakazini yakhe. UJesu wayesethi kuye, ake kusuthe abantwana kuqala, ngokuba kukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana osiphonse ezinjaneni. Kodwa waphendula wathi kuye, yebo Nkosi, kepha nezinjana zidla imvuthuluka yabantwana phansi kwetafula. Wayesethi kuye, ngenxa lelozi hamba-ke, idimoni seliphumile endodakazini yakho. Wayesemuka waya endlini yakhe, wafumana umntwana elele embhedeni, idimoni liphumile. UJesu waphuma futhi emkhawulweni yaseThire, wadabula iSidoni weza ngaselwandle lwaseGalile, edabula izwe laseDekapoli. Baletha kuye sithule esinamalimi, bamncenga ukuba abeke isandla phezu kwaso. Wagudlwa naso esixukwini bebodwa, faka iminwe yakhe ezindlebeni zaso, wafela amathe waphatha ulimi lwaso. 4. Wabheka ngasezulwini wabubula wathi kuso, Efatha, okungukuthi vuleka. Zase zivuleka izindlebe zaso, wathukulula masinyane omthambo wolimi lwaso, sakhuluma kahle. Wabayala ukuba bangatsheli muntu, kepha kwathi kuba nakuba ebayala kakhulu, kwayikhona bekwandisa kakhulu impela. Bamangala nokumangala bathi, wenze kahle konke, nezithulu zenza zizwe, nezimungulu zikhulume. NgokukaMarku 8, ngalizo zinsuku sekukhona futhi isixuku esikhulu singenakudla, wabiza abafundi bakhe wathi kubo, ngiyasawukela isixuku ngokuba sekuyizinsuku ezintathu sihlezi kimi singenanto yokudla. Uma ngibamukisa baye ekhaya bengadlanga, bayakuphela amandla endleleni ngokuba abanye babo bavela kude. Abafundi bakhe bamphendula bathi, umuntu angatholaphi lapha ehlane zinkwa zokusuthisa laba na? Wababuza wathi, ninezinkwa ezingaki na? Bathi, ezisikhombisa. Wayala isixuku ukuba sihlale phansi, wazithabatha izinkwa ezisikhombisa, wabonga wazihlephula, wanika abafundi bakhe ukuba bababele, basabela isixuku. Babe nezinhlanzane ezingcosana futhi, esezibusisile wathi abababele nazo. Badla basutha babutha imvuthuluka eseleyo, amaqoma ayisikhombisa. Babe ngathi izinkulungwane ezine wabamukisa. Wayesengena masinyane emkhunjini, kanye nabafundi bakhe weza ezweni laseDalamanutha. Khona kwafika abaFarisi baqala ukuphendulana naye befuna kuye isibonakaliso esivela ezulwini bemlinga. Wabubula emoyeni wakhe wathi, lesi sizukulwane sifunelani isibonakaliso na? Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwane asiyukunikwa sibonakaliso. Wabashiya abuye wangena emkhunjini, wamuka waya ngaphesheya. Kepha babekhohlwe ukuphatha izinkwa bengenalutho, isinkwa sisinye kuphela emkhunjini. Wayesebayala ethi, anobheka nixwaye imvubelo yabaFarisi nemvubelo kaHerodi. Baphendulana bodwa bathi, abanazinkwa. UJesu kwazi wathi kubo, yini ukuba niphendulane ngokuthi aninazinkwa na? Anikabona, anikaqondi na? Inhliziyo yenu iselukhuni na? Ninamehlo aniboni, ninezindlebe anizwa na? Anikhumbuli yini? Mhla ngihlephula abayizinkulungwane ezisihlanu, izinkwa ezisihlanu ukuthi nabutha iziqabetho ezingaki ezigcwele imvuthuluka na? Bathi kuye, ishumi nambili. Mhlazisi khombisa kwaba izinkulungwane ezine nabuthi amaqoma amangaka agcwele emvuthuluka na bathi isikhombisa. Wathi kubo, "Anikaqondi na?" Bafika eBhetsayida, basebeletha kuye impumputhe, bamncenga ukuba iphathe. Wayibamba impumputhe ngesandla, wayiholela ngaphandle komuzi, wafela amathe emehlweni ayo, wabeka izandla phezu kwayo, wayibuza wathi, "Ubona utho na?" Yabheka yathi, "Ngibona abantu, ngibabona behamba kungathi izihlahla." Khona waphinda wabeka izandla phezu kwamehlo ayo, yabhekisisa, yasinda, yabonisisa konke. Wayithumela ekhaya layo wathi, "Ungangeni emzini wabantu." UJesu wayesephuma kanye nabafundi bakhe waye emizini yaseKhesariya Filipi. Besendleleni, wababuza abafundi bakhe wathi kubo, "Abantu bathi ngingubani na?" Bamtshela bathi, "UJohane uMbhaphathizi, abanye bathi ngu-Eliya, abanye bathi ngomunye wabaprofeti." Wayesebabuza ethi, "Nina ke nithi ngingubani na?" UPetro waphendula wathi kuye, "Wena unguKristu." Wabayelisisa ukuba bangatsheli muntu ngaye. Khona waqala ukubafundisa ukuthi indodana yomuntu imele ukuhlupheka ngokuningi, ilahlwe ngamalunga nabaphristi abakhulu nababhali, ibulawe, ivuswe emva kwezinsuku ezintathu. Lelizwi walikhuluma ngokusobala, uPetro wamthatha waqala ukumkhuza. Kepha waphenduka wabheka abafundi bakhe, wamkhuza uPetro wathi, "Buyela emva kwami Sathane, ngokuba uqondo kukaNkulunkulu kepha okwabantu." Wayesebiza isixuku nabafundi bakhe wathi kubo, "Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami akazidele, athabathe isiphambano sakhe, angilandele. Ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe, uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami, nangenxa yevangeli, uyakusindiswa. Ngokuba kuyakumsizani umuntu ukuzuza izwe lonke, alahlekelwe ngokuphila kwakhe na? Ingaba ngakhiphani umuntu kube isihlengo sokuphila kwakhe na? Ngokuba yilowo nalowo onezinhloni ngami nangamazi ami kulesi sizukulwane esiphingayo nesonakeleyo, nendodana yomuntu iyakuba nezinhloni ngaye lapho iza ngenkazimulo kayise kanye nezingelosi ezingcwele." NgokukaMarku 9, wayesethi kubo, "Ngiqinisile ngithi kini, bakhona abanye kwabemi lapha abangayukuzwa ngempela ukufa baze babone umbuso kaNkulunkulu ufikile ngamandla." Emva kwezinsuku eziyisithupha, uJesu wathatha oPetru noJakobe noJohane, wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa, waphenduka esinye isimo phambi kwabo. Izingubo zakhe zacwazimula zabamhlophe qwa, ngangokuba umhlanzi wasemhlabeni angezenze zibe mhlophe kangaka. Kwabonakala kubo u-Eliya enoMose babekhuluma noJesu. Wathatha uPetro wathi kuJesu, "Rabi, kuhle ukuba silapha, masakhe amadokodi amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelika-Eliya." Wayengazi ukuthi uza kuphendula ngokuthini, ngokuba babesaba kakhulu. Kwase kufika ifu libasithi beza, kwavela izwi efini lithi, "Lowu indodana yami ethandekayo, yizweni." Kwathi masinyane beqalaza, ababesabona muntu kuphela uJesu yedwa enabo. Besehla entabeni wabayala ukuba bangatsheli muntu abakubonileyo indodana yomuntu ingakavuki kwabafileyo. Bazigcina lelozi bebuzana ngokuthi kuyini lokho ukuvuka kwabafileyo. Base bembuza bethi, "Basholona ababhali ukuthi u-Eliya umelwe ukufika kuqala na?" Wayesethi kuba, "Nempela u-Eliya uyeza kuqala ukuba abuyisele konke, Kepha kulotshiwe kanjani ngendodana yomuntu ukuthi iza kuhlupheka ngokuningi idelelwe na? Kodwa ngithi kini u-Eliya sewafika, benza kuye abakuthandayo njengalokho kulotshiwe ngaye. Kwathi sebeza kubafundi, babona isixuku esikhulu sibahaqile nababhali bebuzana nabo. Isixuku sonke sambona qede, sashaya luvalo sagijimela kuye, sambingelela. Wayesebabuza ethi, nibuzana nabo ngantoni na? Omunye wesixuku wamphendula wathi, mfundisi, ngilethe kuwe indodana yami enomoya oyisimungulu. Kuthi lapho eyibambayo idonsele phansi, ikhihliza amagwebi, gedla amazinyo, iphehle amandla. Ngikhuluma nabafundi bakho ukuba bamkhiphe, kepha bahlulekile. Waphendula wathi, oh, sizukulwane esingakholwayo, koze kube nini nginani na, koze kube nini nginibekezelela na, yiletheni kimi. Bayiletha kuye, kwathi umoya embona wayihlukumeza kakhulu masinyane, yawa phansi emhlabathini, yaziginqa ikhihliza amagwebu. Wayesebuza kuyise ukuthi, isikhathi singakanani ifikelwe yilokhu na, wathi kwasebuntwaneni. Uyiphonsile kaningi emlilweni nasemanzini ukuba ibhubhise, kodwa uma unamandla okwenza utho, sihawukele usisize. UJesu wayesethi kuye, uma unamandla konke kungenzeka kokholwayo. Uyise umntwana wayesememeza masinyane wathi, ngiyakholwa, siza ukungakholwa kwami. UJesu sebona ukuthi isixuku sigijimela ndawonye, wamkhuza umoya ongcolileyo wathi kuye, wena moya ongcolileyo, Smungu nesithunzi, ngiyakuyala mina ngithi, phuma kuye ungabe usangena kuye. Wamemeza umhlukumeza kakhulu waphuma, waba njengofileyo baze bathi abaningi, usefile. Kepha uJesu wambamba ngesandla wamvusa, wasukuma. Kuthe sengenile endlini abafundi bakhe bambuza bebodwa bathi, thina besingemkhiphe ngani na? Wayesethi kubo, lolu hlobo lungephume ngalutho kuphela ngokukhuleka nangokuzila ukudla. Verse 30, bamuka lapho badabula iGalile, wayengathandi ukuba kwaziwe muntu. Ngokuba wabafundisa abafundi bakhe wathi kubo, indodana yomuntu ikhashele ezandleni zabantu, baza kuyibulala, kuthi sibulewe, iza kuvuka emva kwezinsuku ezintathu. Kepha bakuzisanga lokho kusho besasho nokubusa. Baze beza kepha nawume, kwathi sengena endlini wababuza wathi, beniphendulana ngantoni endleleni na? Kepha bathula ngokuba, bebekhulumisene endleleni ngokuthi, ngubani omkhulu. Wayesehlala phansi wababiza abayishumi nambili wathi kubo, uma umuntu ethanda ukuba ngowokuqala, makabe ngowokugcina kubo bonke nesikhonzi sabo bonke. Wayesethatha umntwana wamisa phakathi kwabo, wamgona wathi kubo, yilo nalo yakwamukela abe muyo kubantwana abanje ngegama lami, uyangamukela mina, ongamukelayo mina akamukeli mina kodwa ongithumileyo. UJohn wayesethi kuye, mfundisi, sabona umuntu ongasilandeli ekhipha amadimoni ngegama lakho, samnqabela ngokuba engasilandeli. Kepha uJesu wathi, ningamnqabeli ngokuba akakho wenza umsebenzi wamandla ngegama lami ongasuka masinyane akhulume kabi ngami, ngokuba ongamelene nathi ungakithi. Yilona nalona iphuzisa inkenzo yamazi ngegama lami ngokuba ningabakaKristu, ngiqinisile ngithi kini akasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe. Nalapho okhubekisa abe munye kulabo abancinyane abakholwayo, kungangcono kuyokuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe aphonswe elwandle. Uma isandla sakho sikukhubekisa sinqume, kungcono ungene ekuphileni uyingini kunokuba uye esihogweni emlilweni ongacimeki kiyo unezandla zombili, lapho impethu yabo ingafi nomlilo ungacimi. Uma unyawo lwakho lukukhubekisa linqume, kungcono ungene ekuphileni ulunyonga kunokuba uphonswe esihogweni emlilweni ongacimekiyo unezinyawo zombili. Lapho impethu yabo ingafi nomlilo ungacimi. Uma iso lakho likhubekisa likhiphe, kungcono ungene embusweni kaNkulunkulu uneso linye kunokuba uphonte esihogweni namehlo omabili. Lapho impethu yabo ingafi nomlilo ungacimi, ngokuba bonke baza kunqunyiswa ngomlilo. Usawoti muhle, kepha uma usawoti engesenabo usawoti, niyakumhlaziya kanjani na? Yibani nosawoti phakathi kwenu, nihlalisane ngokuthula. NgokaMarko 10 Wasuka lapho weza emkhawuleni yaseJudiya, nangaphesheya kweJodane, izixuku zabuye zabuthana kuye. Waphinde wabafundisa abantu njengokujwayela kwakhe. Kwase kusondela kwabaFarisi, bambuza ukuthi kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo bemlinga. Waphendula wathi kubo, uMose waniyala ngokuthini na? Bathi, uMose wavuma ukuba kulotshwe incwadi yesahlukaniso alahlwe. UJesu wayesethi kubo, ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu, wanilobela lowo myalo. Kepha kusukela ekuqaleni kokudalwa uNkulunkulu wabenza owesilisa nowesifazane. Ngenxa lokho umuntu uyakushiya uyise nonina anamathele kumkakhe. Laba ababili bayakuba nyamanye, ngakho abasebabili kepha sebenyamanye. Ngakho ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu makungahlukaniswa ngumuntu. Besendlini abafundi babuye bambuza ngalokho. Wathi kubo, yilo nalowo olahla umkakhe aganwe ngomunye uyaphinga kuye. Naye uma elahla indoda yakhe agane enye uyaphinga. Khona baletha kuye abantwanyana ukuba baphathe, kepha abafundi babakhuza. Kodwa uJesu kubona wathukuthela wathi kubo, vumelana abantwana beze kimi. Ningabe nqabeli ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. Ngiqinisile ngithi kini, yilo nalowo ongamukela umbuso kaNkulunkulu njengomntwana, kasoze angena kuwo. Wabagona, wababusisa, ebeka izandla phezu kwabo. Ekuphumeni kwakhe kuye endleleni, umuntu wagijimela kuye. Waguqa ngamadolo phambi kwakhe wambuza wathi, mfundisi omuhle, ngiyakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na? Kepha uJesu wathi kuye, ungibizelani ngokuthi ngimuhle na? Kakho omuhle munye kuphela uNkulunkulu. Uyayazi imiyalelo ukuthi, ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga, ungamamuki umuntu utho, yazisa uyihlo nonyoko. Kepha wathi kuye, mfundisi, konke lokho ngikugcinile kwasebusheni bami. UJesu wayesembheka emthando wathi kuye, usasilelwe into yinye, hamba uthengise ngakho konke onakho, upha abampofu khona uzakuba negugu ezulwini uze ungilandele. Kepha wanyukumala lelozwi, wamuka edabukile ngokuba wayenengcebo enkulu. UJesu waqalaza wathi kubafundi bakhe, kulukhuni kangakanani kwabanomnotho ukungena embusweni kaNkulunkulu. Kepha abafundi bethuwa ngamazi akhe, uJesu wabuye waphendula wathi kubo, bantwana, kulukhuni kangakanani kwabethemba umnotho ukungena embusweni kaNkulunkulu. Kululo kuba ikamela lingene ngentunja yosungulu kunokuba onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu. Bamangala kakhulu bathi omunye komunye, pho kungasindiswa bani na? UJesu babheka wathi, kubantu akunakwenzeka kepha kuNkulunkulu akunjalo, ngoba kuNkulunkulu kungenzeka konke. UPetro wathatha wathi kuye, bheka, thina sishiye konke sakulandela. UJesu wathi kuye, ngiqinisile ngithi kini, akukho muntu oshiye indlu noma abafowabo, noma odadewabo, noma unina, noma uyise, noma abantwana, noma amazwe ngenxa yami, nangenxa yevangeli. ongayikwamkeliswa ngekhulu. Manje kulesikhathi zindlu nabafowabo nawodadewabo nawonina nabantwana namazi kanye nokuzingelwa nasenkathini ezayo ukuphila okuphakade. Kepha abaningi abokuqala bayakuba ngabokugcina, nabokugcina babe ngabokuqala. Babe sendleleni bekhuphukele eJerusalema, uJesu wayehamba phambi kwabo, ababelandela babethukile, besaba. Wayesethatha futhi abayishumi nambili waqala ukubatshela okuza kumehlela ethi, "Bekani sikhuphukele eJerusalema. Indodana yomuntu iza kukhashelwa kubapristi, abakhulu nababhali, baza kuyinqumela ukuba ife, bayikhaphele kwabezizwe. Baza kuyiklolodela, bayikhafulele ngamathe, bayishaye bayibulale, kepha emva kwezinsuku ezintathu iza kuvuka." Kwase kusondela kuye oJakobe noJohane, amadodana kaZebedewu, bathi kuye, "Mfundisi, siyathanda ukuba usenze lokhu esiza kukucela kuwe." Wathi kubo, "Nifuna ukuba nginenzeleni na?" Bathi kuye, "Sipho kuba sihlele omuya ngakwesokunene sakho, omuya ngakwesokhohlo sakho, enkazimulweni yakho." Kepha uJesu wathi kubo, "Anikwazi nikucelayo. Ningasiphuza yini sitsha engisiphuza mina, ngibhaphathiswe ngombhaphathiso engabhaphathiswa ngawo na?" Bathi kuye, "Singakwenza." UJesu wathi kubo, "Isitsha engisiphuza mina, niyakusiphuza, nibhaphathiswe ngombhaphathiso engibhaphathisa ngawo mina. Kepha ukuhlanganiswa okunene sami nangokwesokhohlo kusikho okwami ukuphana ngakho, kodwa kungokwalabo abalungiselweyo." Bathi ukuzwa lokho abayishumi, baqala ukuthukuthelela oJakobe noJohane. UJesu wayesebabiza wathi kubo, "Niyazi ukuthi abathi ababusa izizwe bazenza amakhosi phezu kwazo, nezikhulu zazo ziphethe amandla phezu kwazo. Kepha kunjalo phakathi kwenu, kodwa yilowo nalo ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu, makabe yisikhonzi senu. Nalo ofuna ukuba ngokuqala phakathi kwenu, makabe yinceku yabo bonke. Ngokuba naye indodana yomuntu ayizelanga ukukhonzwa, kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube yisihlengo sabaningi." Khona bafika eJeriko, kwathi esaphuma eJeriko nabafundi bakhe nesixuku esikhulu, indodana kaThimewu, uBhatimewu isinxibe esiyimpumputhe, wayehlezi ngasendleleni. Wathi ukuba yezwa ukuthi nguJesu waseNazaretha, waqala ukumemeza ethi, "Jesu ndodana kaDavide, ngihawukele." Abaningi bamkhuza bathi, "Kathule." Kepha kwayikhona wamemeza kakhulu ethi, "Ndodana kaDavide, ngihawukele." Wayesema uJesu wathi, "Mbizeni." Bayibiza impumputhe bathi kuyo, "Yima isibindi sukuma uyakubiza." Yayisilahla ingubo yayo yagxuma yaya kuJesu. UJesu washo kuyo wathi, "Ufuna ukuba ngikwenzeleni na?" Impumputhe yathi kuye, "Rabuni, ukuba ngibone." UJesu wathi kuyo, "Hamba ke, ukukholwa kwakho kukusindisile." Yayisibona khona lapho, yamlandela endleleni. NgokukaMarku 11, kwathi ukuba basondele eJerusalema, naseBethfage, naseBethania ngasentabeni yeminqumo, wathuma ababili kubafundi bakhe. Wathi kubo, "Hambani niye emzaneni obhekene nani. Kothi nisangena kuwo niza kufumana ithole lembongolo likhulekiwe, okungakaze kuhlale muntu kulo, lithukululeni nililethe. Uma umuntu ethi kini, 'Nikwenzelani lokhu na?' anothi, 'Inkosi iyalidinga, iza kulibuyisela lapha masinyane.'" Bahamba bafumana ithole ikhulekiwe ngasesangweni, ngaphandle emgwaqweni, balithukulula. Abanye kwababemkhona bathi kubo, nenzani ithukulula ithole na? Basho kubo njengokusho kukaJesu base bebayeka. Baliletha ithole kuJesu babeka izingubo zabo phezu kwalo, wakhwela kulo. Abaningi bendlala izingubo zabo endleleni, abanye amahlamvu ababewagawule endle. Ababehamba phambili nababelandela bamemeza bathi, Hosiyana ubusisiwe ozayo egameni lenkosi. Ubusisiwe umbuso ozayo kababa uDavide, Hosiyana kweliphezulu. UJesu wangena eJerusalema waye ethempelini, esekubukile konke, waphuma sekuhlwile waya eBethania kanye nabayishumi nambili. Ngangomuso kuphumeni kwabo eBethania, walamba. Wabona umkhiwane ukude unamaqabunga, wasondela ethi mhlawumbe angathola utho kuwo. Esefikile kuwo akafumananga lutho, amaqabunga wodwa, ngokokungesiso isikhathi samakhiwane. UJesu wakhuluma wathi kuwo, akungabe kusadla noyedwa isithelo kuwe kuze kube phakade, abafundi bakhe bakuzwa. Bafika eJerusalema wangena ethempelini, waqala ukugxosha abathengisayo nabathengayo ethempelini, wagumbuqela amatafula abashintshelana imali nezihlalo zabathengisa ngamajuba. Wayengavumi ukuba umuntu adabule ethempeli ethwele isitsha. Wafundisa wathi kubo, akulotshiwe yini ukuthi indlu yami yakubizwa ngokuthi yindlu yokukhuleka yezizwe zonke na, kepha nani yenza umhume wabaphangi. Abaphristi abakhulu nababhali bekuzwa lokho bazindla ngokuthi bangampubhisa kanjani ngokuba babemesaba. Lokhu isixuku sonke samangala ngokufundisa kwakhe. Njalo ngokuhlwa baphuma emzini. Kusasa bedlula babona umkhuhlane ubunile kusukela ezimpandeni. UPetro ekhumbula wathi kuye, Rabi, bheka umkhuhlane oqalekisileyo ubunile. UJesu waphendula wathi kubo, kholwani uNkulunkulu. Ngiqinisile ngithi kini, yilo naloya kuthi kulentaba, qukuleka uphonseke elwandle, engangabazi enhlizweni yakhe, kepha ekholwa ukuthi lokho akusho kuyenzeka, uzakuba nakho. Ngalokho ngithi kini konke, enikukhulekelayo nenikucelayo, kholwani ukuthi nikwamukele nizakuba nakho. Futhi nxa nimi nikhuleka, thethelelani uma ninamagqubu nomunye, ukuze noyihlo, osezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Kepha uma nina ningathetheleli noyihlo osezulwini, akayikunithethelela iziphambeko zenu. Babuye bafika eJerusalema, kuthi ehambe ethempelini beza kuye abapristi abakhulu nababhali namalunga. Bathi kuye, lokhu kwenza ngagunya lini na? Ngubani okunikeleli igunya ukuze wenze lokhu na? Kepha uJesu wathi kubo, ngiza kunibuza izwi libe linye, nize ningiphendule, khona ngiza kunitshela ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini. Ukubhaphathiza kukaJohane kwavelaphi, ezulwini noma kubantu na? Ngiphenduleni. Bakhulumisana bodwa bathi, uma sithi ezulwini, uza kuthi pho anikholwanga nguye ngani na? Kepha uma sithi kubantu, besaba isicungu kuba bonke bathi uJohane ungumprofethi impela. Base bemphendula uJesu bathi, asazi, wayesethi uJesu kubo, nami anginitshela ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini. NgokukaMarku 12, wayeseqala ukukhuluma kubo ngemfanekiso ethi, umuntu watshala isivini, wasibiyela ngothango, wemba isikhamo, wakha isiqongo sokulinda, wasiqashisa kubalimi, waya kwelinye izwe. Ngenkathi efanele wayesethuma inceku kubalimi ukuba ithathe kubalimi ezithelweni zesivini. bayibamba bayishaya bayimukisaze. Waphinda wathuma kubo enye inceku boyona, bayilimaza ekhanda, bayithuka. Wathuma enye futhi yona, bayibulala nezinye eziningi, ezinye bazishaya, ezinye bazibulala. Kwase kusele umuntu munye indodana ethandekayo, yona wayithuma kube egcineni ethi, baya kuyazisa indodana yami. Kepha labo balimba khuluma bodwa bathi, lo uyindlalifa, uzansi ibulale ifa libe ngelethu. Base beyibamba bayibulala bayiphonsa ngaphandle kwesivini. Uza kwenzani umnini sivini na? Uza kuza ababhubhisi labo balimi isivini asinike abanye. Aniwufundanga yini lo mbhalo othi, itshe balinqaba yabakhi lona laba yinhloko yegumbi. Lona lavela enkosini, lisimangaliso emehlweni ethu na. Base befuna ukumbamba kepha besaba isixuku ngoba bazi ukuthi ukhulume lo mfanekiso ngabo, base bemshiya bamuka. Khona abanye babaFarisi nabakaHerod bathunyelwa kuye kuba bamhile ngezwi. Beza bathi kuye, mfundisi, siyazi ukuthi uqinisile nokuthi awukhathali ngamuntu ngokuba awubheki ubuso babantu, kodwa indlela kaNkulunkulu uyifundisa ngeqiniso. Kuvunyelwe ukuthela kuKhesari noma cha? Sithele nokuba singatheli na? Kepha yena ekwazi ukuzenzisa kwabo, wathi kubo, ningilingelani na? Lethani kimi udenariyo, ngimbone. Bamletha, wayesethi kubo, ngokabani lo mfanekiso nalo mbhalo na? Bathi kuye, ngokaKhesari. UJesu wathi kubo, nikani uKhesari okukaKhesari, noNkulunkulu okukaNkulunkulu, bamangala ngaye. Khona kwafika kuye abaSadusi, abathi akukho ukuvuka kwabafileyo, bambuza bathi, mfundisi, uMose wasilobela ukuthi uma kufa umfowabo womuntu, eshiya umkakhe engashiyi mntwana, umfowabo makamthathe umkakhe amvusele umfowabo inzalo. Kwakukhona izelamane eziyisikhombisa, owokuqala wathatha umfazi, wafa engashiyanga nzalo. Nowesibili wamthatha naye wafa engashiyanga nzalo, kanjalo nowesithathu. Abayisikhombisa kabashiyanga nzalo, ekugcineni kwabo bonke, kwafa nomfazi. Ekuvukeni mhlabe vukayo, uyakuba ngumkabani kubo, lokhu abayisikhombisa babe naye engumkabo na? UJesu wathi kubo, angithi nidukile ngenxa yokuba ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu na? Ngoba mhlabe vo abafileyo abaganwa, abendisa kodwa banjengezingelosi ezulwini. Kepha maqondana abafileyo ukuthi bayavuswa anifundanga yini encwadini kaMose ngesihlahla ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuye wathi, nginguNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe na? Akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa owabaphilayo, nidukile kakhulu. Kwase kusondela omunye wababhali, wayebezwile bebuzana, eqonda ukuthi wayebaphendule kahle, wambuza wathi, ngumuphi umyalo wokuqala kuyo yonke na? UJesu waphendula wathi, okuqala ngokuthi, yizwa i-Israyeli, iNkosi uNkulunkulu wethu, iNkosi yinye. Woyithanda iNkosi uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. Owesibili yilo, womthanda umakhelane wakho njengalokhu uzithanda wena, awukho omunye umyalo omkhulu kunalena. Umbhalo wayesethi kuye, yebo mfundisi, ushilo ngeqiniso ukuthi yinye, ayikho enye ngaphandle kwayo. Futhi ukuyithanda yona ngenhliziyo yonke, nangengqondo yonke, nangamandla onke, nokuthanda umakhelane njengalokhu umuntu ezithanda yena, udlula yonke iminikelo yokushiswa nemihlatshelo. UJesu embona ukuthi uphendule ngokuqonda wathi kuye, awukude nombuso kaNkulunkulu, akwabe kusabakho onesibindi sokumbuza. Khona uJesu efundisa ethempelini, wabuza wathi, basho kanjani ababhali ukuthi uKristu indodana kaDavide na? UDavide uqobo lakhe washo ngomoya ongcwele ukuthi, inkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho phansi kwezinyawo zakho. UDavide uqobo lakhe umbiza ngokuthi inkosi, pho uyindodana yakhe kanjani? Isixuku esikhulu sasimuzwa ngokujabula. Ekufundiseni kwakhe wathi, xwayana ababhali abathanda ukuhamba bembethe izingubo ezinde nokubingelelwa ezigcaweni, nezihlalo eziphambili emasinagogweni, nezindawo ezingenhla ekudleni. Abadla izindlu zabafelokazi, bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa, laba bayakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu. Wayesehlala phansi maqonda nomphongo lomnikelo, wabuka isixuku sibeka umnikelo emphongolweni, abaningi abacebileyo babeka kakhulu. Kwase kufika umfelokazi ompofu wabeka amafadingi amabili okuyisithebhala. Wayesebabiza abafundi bakhe wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, lo mfelokazi ompofu ubekile kakhulu kunabo bonke ababeke emphongolweni. Ngoba bonke babeka ngokuchichimileyo kwabo, kepha yena ebumpofini bakhe ubeke konke anakho, konke abephila ngakho. NgokukaMarku 13, kuthe ephuma ethempelini omunye wabafundi bakhe wathi kuye, mfundisi, bheka amatshe anjani nezakhiwo ezinjani. UJesu wathi kuye, uyabona lezi zakhiwo ezinkulu na? Akuyukushiywa itshe phezu kwetshe elingayukudilizelwa phansi. Esahlezi entabeni yeminqumo maqondana nethempeli, oPetro noJakobe noJohane noAndrea bambuza bebodwa. Bathi, sitshela ukuthi lokhu kuya kuba nini, nesibonakaliso siya kuba yini lapho sekuya kufezeka konke lokhu na? Kona uJesu waqala ukukhuluma kube ethi, qaphelani ingadukiswa muntu. Kuya kuza abaningi egama lami bathi nginguye, badukise abaningi. Nxa nizwa izimpi namayemiyemi ezimpi ningethuki, kumele ukuba kwenzeke pha kuphela koba kungakafiki. Ngokuba isizwe siyavukela isizwe nombuso uvukela umbuso, kuya kuba khona ukuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo, kube khona indlala, lokhu kungukuqala kwemihelo. Kepha ziqapheleni nina, bayakunikhaphela emphakathini, niyakushaya emasinagogweni, niyakumiswa phambi kwababusi namakhosi ngenxa yami, kube ngubufakazi kubo. Kepha ivangeli imele ukushunyayelwa kuqala ezizweni zonke. Uma beniqhuba benikhaphela, ningakhathazeleli ngaphambili eniya kukhuluma, kodwa lokho eniya kukunika ngaleso sikhathi kukhulumeni, ngokuba kakunina enikhulumayo kodwa ngumoya ongcwele. Khona umuntu uyakukhaphela umfowabo ekufeni noyise umntanakhe, yebo abantwana bayakuvukela abazali babo bababulale. Niyakuzonda yibo bonke ngenxa yegama lami, kodwa okhuthazela kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa. Kepha nxa nibona amanyala encithakalo emlapho kungafanele khona, ofundayo makaqaphele, khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni. Ophezu kwendlu angehli, angangeni ukuyothatha utho endlini. Osensimini angabuyele emumva ukuyothatha ingubo yakhe. Kepha maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku. Khulekani ukuba kungabi sebusika, ngoba lezo zinsuku ziyakuba nosizo olungazange lube khona olunjalo kwasekuqaleni kokudalwa akudalayo uNkulunkulu kuze kube manje, nolungasayi ukuba khona. Uma inkosi bingazifinyezi lezo zinsuku, bekungesindiswe muntu. Kepha ngenxa yabakhethiweyo eyabakhetha, yazifinyeza lezo zinsuku. Khona ke uma umuntu ethi kini, bekani nangu uKristu, noma bekani nangu ya ingakholwa. Ngoba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofeti bamanga, benze izibonakaliso nezimangaliso ukuze badukise abakhethiweyo uma kungenzeka. Kepha qaphelani nina senginitshelile konke ngaphambili. Kodwa ngalezo zinsuku emva kwalolo sizi, ilanga liyakufiphazwa, nenyanga ayikukhanya. Nezinkanyezi yakuwezulwini namandla sezulwini ayakuzanyazanyiswa. Khona ke bayakubona indodana yomuntu, iza emafinini namandla amakhulu nenkazimulo. Lapho yakuthuma ezingelosi iqoqa abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni womhlaba kuze kube semkhawulweni wezulu. Fundani umfanekiso emkhuhaneni nxa igatsha lawo selithamba, lihlume amaqabunga, niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. Kanjalo nani, nxa nibona lokhu kwenzeka, yazini ukuthi seduze ngasemnyango. Ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwane asiyukudlula kungakenzeki konke lokhu. Kuyakudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi ami awayikudlula. Kepha lolo suku nalelo hora akakho wazi lutho ngalo, nazingelosi ezulwini nandodana ngubaba kuphela. Qaphelani nilinde, ngokuba anisazi isikhathi ukuthi siyakuba nini. Kunjengomuntu owahambela kwelinye izwe, washiya indlu yakhe wanika izinceku zakhe amandla, yilowo naleyo wayinika umsebenzi wayo, wayala umlindisango ukuba alinde. Ngakho lindani ngokuba nazi ukuthi inkosi yendlu yakufika nini, noma ngokuhlwa, noma phakathi kobusuku, noma ngokukhala kwezinkukhu, noma ekuseni. Funa ifike ngokuzuma, inifumane nilele. Kepha lokhu engikusho kini, ngikusho kubo bonke, ngithi lindani. NgokukaMarku 14. Emva kwezinsuku ezimbili, kwaba khona iPhasika nomkhosi wesinkwa esingenamvubelo. Abaphristi abakhulu nababhali bafuna isi lokumbamba ngobuqili bambulale. Ngakho bathi, makungabi ngomkhosi kungaze kube khona isiyaluyalu esizweni. Kwathi eseBhethaniya endlini kaSimoni owayenochoko ehleze kudleni, kwafika owesifazane ephethe umfuma we-alabaste wamafutha enadi lodwa elibiza kakhulu. Wachoboza umfuma wathela amafutha ekhanda lakhe. Kepha kwakukhona abanye abakhuluma bodwa ngokuthukuthela bethi, kwenzelweni lokhu kuchithwa kwamafutha na? Ngokuba la mafutha ngaye ethengisiwe ngawodinariyu abangaphezu kwamakhulu amathathu, kwaphiwa abampofu, bamthukuthelela kakhulu. Kepha uJesu wathi, myekeni, nimhluphelani na? Usebenzile umsebenzi omuhle kimi. Ngokuba abampofu ninabo njalo, nanini, uma nithanda, ningabenzela okuhle, kepha mina aninami njalo. Wenzi labengakwenza, wandulele ukugqobela umzimba wami ukumbelwa. Ngiqinisile ngithi kini, noma phi lapho niyakushunyayelwa khona ivangeli ezweni lonke, kuyakukhulunywa nangalokho akwenzileyo kube yisikhumbuzo ngaye. UJuda Iskariyoti, omunye wabayishumi nambili, wayeseya kubaphristi abakhulu ukuba amkhaphele kubo. Sebezwile bathokoza bathembisa ukumnika imali, wayesefuna ithuba lokumkhaphela. Ngosuku lokuqala lwesinkwa esingenamvubela okwakuhlatshwa ngalo ePhasika, abafundi bakhe bathi kuye, uthanda ukuba siye sikulungiselephi ukuba udle iPhasika na? Wayesethuma ababili kubafundi bakhe, wathi kubo, hambani niye emzini, khona nizakuhlangana nomuntu othwele imbiza yamanzi, mlandeleni. Lapho engena khona nothi kumninindlu, uthi umfundisi, iphi indlu yami lapho ngingadlela khona iPhasika nabafundi bami na? Yena uza kunikhombisa ikamelo elikhulu eliphezulu elendlelweyo lilungisiwe, silungiseleni khona. Bahamba abafundi bafika emzini bafumana njengokusho kwakhe kubo basebelungisa iPhasika. Kusihlwa wafika nabayishumi nambili. Sebehleze kudleni, uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kini, omunye kini odla nami uzawungikhaphela. Baqala ukudabuka bathi kuye, ngamunye, kungaba yimi na? Wathi kubo, ngomunye wabayishumi nambili okha kanye nami esitsheni. Indodana yomuntu iyamuka kambe njengokulotshiwe ngayo, kepha maye kulowo muntu indodana yomuntu ekhashelwe ngaye. Ngakukuhle kulowo muntu kuba kazalwanga. Kwathi besadla uJesu wathabatha isinkwa, wasibusisa wasihlephula wabanika wathi, thabathani nidle lokhu kungumzimba wami. Wayesethabatha isitsha wabonga wabanika, baphuza kuso bonke. Wathi kubo lokhu kuyigazi lami lesivumelwane elithululwa ngenxa yabaningi. Ngiqinisile ngithi kini, angisayukuphuza kwesithelo somvini kuze kufike lolo suku engiyakusiphuza ngalo sisisha embusweni kaNkulunkulu. Kwathi sebehlalele igama lokubonga, baphuma baya entabeni yeminqumo. UJesu wathi kubo, nonke niza kukhubeka ngokuba kulotshiwe ukuthi, ngiyakushaya umalusi izimvu zihlakazeke. Kepha emva kokuvusa kwami, ngiyakunandulela ukuya eGalile. UPetro wathi kuye, noma bekukhubeka bonke, hayi mina. UJesu wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, namhlanje ngalobu busuku ningakakhali kabili iqhude uza kungiphika kathathu. Kepha waqinisa ngamandla wathi, noma ngingaze ngife nawe, angisoze ngakuphika, basho njalo bonke. Bafika endaweni ethiwa iGetsemane, wathi kubafundi bakhe, hlalani lapha ngisaya kukhuleka. Wathatha oPetro noJakobe noJohane, waqala ukuba novalo nosizi. Wathi kubo, umphefumulo wami ulusizi kakhulu, kuze kube sekufeni, hlalani lapha nilinde. Waqhubeka ingcosana wawaphansi, wakhuleka kuba uma kungenzeka kudlule kuye lo mzuzu. Wathi, apha, baba, konke kungenzeka kuwe. Ake ususe kimi lesisitsha, kepha kungami njengokuba ngithanda mina, kodwa njengokuba uthanda wena. Wayeseza wabafumana belele, wathi kuPetro, Simon, ulele na, ubungelinde ihola libe linye na. Lindani khule ukuba ningangeni ekulingweni, umoya uyavuma, kepha inyama ibuthakathaka. Wabuye wasuka waya kukhuleka esho lona leluzwi. Esebuya futhi wabafumana belele, ngokuba amehlo abayenzima, babengazi ukuthi baza kumphendula ngokuthini. Weza ngokwesithathu wathi kubo, nisalele namanje niphumula kwanele. Ihora lifikile, bhekani indodana yomuntu isiyakhashelwa ezandleni zezoni. Sukumani sihambe, bhekani ongikhaphelayo usesondele. Khona masinyane sakhuluma kwafika uJuda, omuye wabayishumi nambili, enesixuku esinezinkemba nezinduku sivela kubapristi abakhulu nababhali namalunga. Kepha umkhaphela wayebanika isiboniso sokuthi lowe ngea kumanga nguye mbambeni nihambe naye nimqinise. Esafikile wasondela kuye masinyane wathi, Rabi, wamanga. Base bembeka izandla bambamba. Omunye wabemkhona wahosha inkemba wayigenxa inceku yompristi omkhulu wayinquma indlebe. UJesu wathatha wathi kubo, niphumile kungathi nize kumphangi, niphethe izinkemba nezinduku kungibamba. Benginani mihla ngemihla ethempelini ngifundisa, anangibamba, kepha ngakugcwaliseka imibhalo. Bamshiya bonke babaleka. Insizwa ethi yamlandela yembethe indwangu nje emzimbeni, bayibamba. Yayisishaya indwangu yabalekase. Base bemusa uJesu kumpristi omkhulu, kwabuthana bonke abapristi abakhulu namalunga nababhali. UPhethro wamlandela ekude waze wangena egcekeni lompristi omkhulu, wayehlezi kanye nezikhonzi otha umlilo. Abapristi abakhulu nomphakathi wonke bafuna ubufakazi ngoJesu ukuba bambulale, kepha ababufumananga. Ngokuba abaningi bafakaza amanga ngaye, kepha ubufakazi babo abuhlangananga. Wasukuma, abathile bafakaza amanga ngaye bathi, thina simzwile ethi ngiyakudiliza leli thempeli elenziwe ngezandla, ngakhe ngezinsuku ezintathu elinye elingenziwe ngezandla. Nakuba kunjalo ubufakazi babo abuhlangananga. Kwase kusukuma umpristi omkhulu phakathi kwabo, wambuza uJesu wathi, awuphenduli lutho na? Kuyini abakufakaza ngawe laba na? Kepha wathula kaphendula lutho. Umpristi omkhulu wabuye wambuza wathi kuye, unguKristu, indodana yobongekayo na? Wathi uJesu, nginguye. Niyakubona indodana yomuntu ihlezi ngayo sokunene samandla, iza ngamafu ezulu. Khona umpristi omkhulu waklebhula izingubo zakhe wathi, sisaswelelani ofakazi na? Senukuzwile ukuhlambalaza, nithini na? Bamlahla bonke ngokuthi, ufanele ukufa. Abanye base beqala umkhafulela ngamathe, nokumgubuzela ubuso, nokumdushuza bathi kuye, profeta. Nezikhonzi zamthatha zamukula. UPhethro esasegcekeni ngaphansi, kwafika enye yamantombazane omphristi omkhulu. Yambona uPhethro oda, yambheka yathi, nawe ubuno Jesu waseNazaretha? Kepha waphika wathi, angikwazi, yebo angikuzwisisi okushoyo. Waphumela enkundleni lakhala iqhude. Intombazana imbona yabuye yaqala ukusho kwababemkhona ukuthi lona ungomunye wabo. Kepha waphinda waphika emva kwesikhashana futhi ababemkhona bathi kuPhethro, nempela ungomunye wabo ngokuba ungowaseGalile. Wayeseqala ukuthuka nokufunga ethi, angimazi lo muntu enikhuluma ngaye. Lase likhala masinyane iqhude ngokwesibili. UPhethro wayesekhumbule iza belishilo kuye uJesu lokuthi, iqhude lingakakhali kabili uzawungiphika kathathu. Wakhala nokukhala izinyembezi. NgokukaMarku 15. Kwathi masinyane kuseni, abapristi abakhulu namalunga nababhali nomphakathi wonke benza icebo, bambopha uJesu bamqhuba bamnikela kuPilato. UPilato wambuza wathi, wena uyinkosi yabaJuda na? Waphendula wathi kuye, ushe khona. Abapristi abakhulu bamangalela ngokuningi. UPilato wabuye wambuza wathi, awuphenduli lutho na? Bheka bakuthwesa icala ngokuningi kangaka. Kodwa uJesu akabe saphendula lutho. Waze wamangala uPilato. Kwathi ngomkhosi wayehleze bakhululela isiboshwa sibe sinye abasicelayo. kwakukhona ke omuye nguBarabha igama lakhe owayeboshwe kanye namahlubuka wona ayebulele umuntu ekuhlubukeni. Isixuku senyuwa saqala ukucela ukuba abenze njengalokhu ebehlezi ebenzela. Kepha uPilato wabaphendula wathi, "Nithanda ukuba nginikhululele inkosi yabajuda na?" Ngokuba wayekwazi ukuthi abapriesti abakhulu bamnikele ngumhawu. Kepha abapriesti abakhulu babhebhezela isixuku ukuba okungcono asikhululele uBarabha. UPilato wabuye waphendula wathi kubo, "Pho ke ngimenze njani lo enithi uyinkosi yabajuda na?" Babuye bamemeza bathi, "Mbethele esiphambanweni." Kodwa uPilato wathi kubo, "Ngokuba wenze bubi buni na?" Kepha bamemeza kakhulu bathi, "Mbethele esiphambanweni." Khona uPilato ethanda ukudelisa isixuku, wasikhululela uBarabha kepha wamshaya uJesu, wamnikela ukuba abethelwe esiphambanweni. Amabutho ayesemngenisa phakathi endlini ethiwa iPretoriyu abizela ndawonye ibutho lonke. Naye esembathisa ingubo ebubende, amcoshelisa ngomqhele ayeweluke ngameva. Aqala kumkhulekela athi, "Bayede nkosi yabajuda." Amshaya ekhanda ngomhlanga, amkhafulela ngamatha aguqa ngamadola akhuleka kuye. Esembhinqile amhlubula ingubo ebubende, amembathisa izingubo zakhe, ayesephuma naye ukuba ambethele esiphambanweni. Acindezela umuntu obedlula uSimoni waseKurene, evela endle uyise ka-Alexandru noRufu ukuba athwale isiphambano sakhe. Ayesemyisa endaweni yaseGolgotha, okungukuthi ngokuhunyushwa yindawo yekhanda. Amnika iwayini elixutshwe nemure, kepha akalamukelanga. Ayesembethela esiphambanweni, abelana izingubo zakhe, enzelana inkatho ngazo ukuthi yilona lo uyakuthathani. Kwakuyihola lesithathu esembethela esiphambanweni. Umbhalo wecala lakhe ubulotshiwe ngaphezulu kokuthi inkosi yabajuda. Wabethwa kanye naye abaphanga ababili, omunye ngawasokunene nomunye ngawasokhohlo sakhe. Kwase kugcwaliseka umbhalo othi, "Wabalwa kanye naboni." Abadlula bamhlambalaza benikina amakhanda abo bathi, "Eya wena odiliza ithempeli ubuye ulakhe ngezinsuku ezintathu. Zisindise wehle esiphambanweni." Kanjani abaphristi abakhulu bambhinga bebodwa kanye nababhali bathi, "Wasindisa abanye, angesisindise yena." UKristu inkosi yakwa-Israyeli, makehle manje esiphambanweni ukuze sibone sikholwe, nababethelwe kanye naye bamdumaza. Sekufikile ihola lesithupha kwabamnyama emhlabeni wonke, kwaze kwaba ihola leshagalolunye. Ngehola leshagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, "Eloi, Eloi lamasabathana," okungukuthi ngokuhunyushwa, "Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na?" Abanye kwababemkhona bekuzwa bathi, "Bheka ubiza u-Eliya." Wayesegijima omunye wagcwalisa ilula ngoviniga, walichoma emhlangeni, wamphuzisa wathi, "Yekani sibone uma u-Eliya eza kumehlisa." UJesu wayememeza ngezwi elikhulu wafa. Khona isinqo sethempeli sadabuka kabili, kusukela phezulu kuze kufike phansi. Kepha induna yekhulu eyayimaqondana naye imbona efa ngokunjalo yathi, "Nempela lo muntu ubeyindodana kaNkulunkulu." Kwakukhona besifazane bebukela bekude, phakathi kwabo kwakukhona noMaria Magdalena, noMaria unina kaJakobe omncane nokaJose kanye noSalome. Ababemlandele eseseGalile bemkhonza nabanye besifazane abaningi abenyukela naye eJerusalema. Wathi kuba kuhle ngoba kwakulusuku lokulungisela okungukuthi olwandulela isabatha. Wafika uJosefa wase Arimathaya, ilunga elidumile umphakathi wayewubheka naye umbuso kaNkulunkulu. Wangena ngesibindi kuPilato wacela isidumbu sikaJesu. Kepha uPilato wamangala ngokuthi ngabe usefile, wabiza induna yekhulu wabuza kuyo ukuthi sekukade efile na. Esezwile enduneni yekhulu wamnika uJosefa isidumbu. Wathenga indwangu enhle, wamehlisa wamsonga leyo ndwangu, wambeka ethuneni elaliqoshwe edwaleni, wagingqela itshe emnyango wethuna. OMaria Magdalena noMaria unina kaJose babona lapho abekwa khona. NgokukaMarku 16. Selidlulile isabatha oMaria Magdalena noMaria unina kaJakobe noSalome bathe ngamakho ukuba beze bamgcobe. Ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala leviki beza ethunene kuphumeni kwelanga. Bakhuluma bodwa bathi, "Kubani akusigingqela itshe lisuke emnyango wethuna na?" Bathu kubheka babona ukuthi itshe seligingqiwe ngokuba lalilikhulu kakhulu. Kuthe bengena ethuneni babona insizwa ihlezi ngasokunene embethe ingubo ende emhlophe bethuka. Kepha yathi kubo, "Ningethuki, nifuna uJesu waseNazaretha obebethele esiphambanweni uvukile. Kakho lapha, bhekani nansi indawo lapho bebembeke khona. Kodwa hambani tshela abafundi bakhe kanye noPetru ukuthi uyanandulela ukuya eGalile, niza kumbona lapho njengalokho eshilo kini." Base bephuma babaleka ethuneni ngokuba babefikelwe ngokuthuthumela nokumangala, kabashongo lutho kumuntu ngokuba babesaba. Esevukile kusekuseni ngosuku lokuqala lweviki, wabonela kuqala kuMaria Magdalena ayekhiphe kuya amadimoni ayisikhombisa. Yena wahamba wabikela laba benayo uJesu besalila bekhala. Kwathi bona sebezwile ukuthi uyaphila nokuthi uboniwe nguye, abaze bakholwa. Verse 12, emva kwalokho wabonakala ngesinye isimo kwababili kubo behamba beya emaphandleni. Nabo bamba bebikela abaye nalabo abaze bakholwa. Ngasemuva wabonakala kwabayishumi nanye behleze ukudleni. Wabasola ngokungakholwa kwabo nangobulukhuni benhliziyo yabo ngokuba bengakholwanga yilaba abambonileyo esevukile. Wayesethi kubo, "Hambani ezweni lonke, nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Okholwayo abhabhathiswe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyakulahlwa." Lezibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, ngegama lami bayakukhipha amadimoni, bashumayele ngezilimi ezintsha. Baphathe izinyoka, uma bephuza ukubulalayo kusoze kwaba nangozi, bayakubeka izandla phezu kwabagulayo, basinde. Njalo ke iNkosi uJesu sikhulumile kubo, yakhushulelwa ezulwini yahlala ngasokunene sikaNkulunkulu. Kepha bona bephuma bashumayela ezindaweni zonke, iNkosi isebenza nabo iqinisa izwi ngezibonakaliso ezilandelayo.